Capanɗe joyi e go'o, Dawood e maayde Almasihu o.
Assalamu alaikum bandiraaɓe heɗiɓe, amin calmina on e innde Allah joom jam o. Jiɗɗo yimɓe fof nana te njaɓa laawol peewal ngol o waɗingol, mbele ina mbaawa dañdude e makko jam celluɗo haa abada. Amin mbeltino feewi e ko min mbaawi artude hannde jokkande on yewtere mon laawol peewal. E yewtere men ɓennunde, en mbittino e cimooje ɗiɗi gardiiɗe gonde e jabuura. Ɗo e jewte men laawol peewal, moƴƴanno no feewi so tawii eɗen mbaawno janngude cimooje gonɗe e jabuura ɗi fof. Kono tawde jabuura woni e mum ko cimooje 355, ɗum waawataa wonde. Kono hade men yaltude e jabuura, eɗen njinnoo wittude e simoore wonde nde Allah lownoo e hakkille Daawuda. Ndeen simoore ko simoore 21. Ndeeɗoo simoore ina heewi faayida, sabu nde haɓrata kono Almasiihu o jogornoo maayde muusnde yoɓa bakkatuuji bani Aadama en. Ko e ndeeɗoo simoore Daawuda, mo ngannduɗaa ina ardii garal Almasiihu o duuɓi 1000, haɓratnoo hakke geɗe 33 jogornooɗe waɗde ñannde Almasiihu o fonnoo maayde nde. So en njanngii deftere Linjiila wande taariiki Almasiihu o nde, maa en njii wonde fof laatorii kono Annabi Daawuda windirnoo ɗum gila ko ɓooyini. Ɗum noon ngannden ndee ɗoo simoore ummaaki e miijo neɗɗo, nde ummii koye ruuhu Allah, sabu ko Allah tan waawi haɓrude ko jogori arde, ɗum laatoroo noon. Jooni noon keɗoɗen ko Annabi Daawuda windunoo e simoore 21 jabuura nde, duuɓi 1000 ko adii Almasiihu o ina ara e aduna. Ko e ndeeɗoo simoore Daawuda windunoo miijooji jogornooɗi wonde e hakkille Almasiihu o, ñannde jogornoo rufde ƴiiƴam mum mbele heewɓe ina njaafee bakkatuuji mumen. O wi'i, e hey maa joomam, holko waɗi ngoppuɗaami? Holko waɗi ngoɗɗirɗaami ni? Ko waɗi a faabaaki mi? A heɗaaki gullitaalem? Ndenne dey ceniiɗo ko aan, laamiɗaa ko e nder njettoor Israa'iila. Kono miin ko mi ngilngu, mi wonaa neɗɗo. Yimɓe ina njenna mi, aade en ina nduuña mi. Sembam saayi, majjii no ndiyam ndufaɗam, gulɗi ƴiye am fof ceerti, ɓerndam no kaañeeri taayii e hakkunde terɗam. Sembam yoorii no laalagal loonde, ɗemngalam ɗakkiima e ɗakkaaño am. A woppii kam e maayde, ngati dawaali nana catiimi, doggol bonɓe nana taariimi, no taktake ñiiƴe maɓɓe njulii juuɗam e koyɗam. Ndaroɗen ɗo seeɗa, mbele on nanii ko Annabi Daawuda windunoo ko faati e Almasiihu o duuɓi 1000 ko addii garal mum. O wi'i, doggol bonɓe nana taariimi, ñiiƴe maɓɓe njulii juuɗam e koyɗam. Ko e ɗii konnguli Daawuda haɓratnoo no bani Aadama en jogornoo yulde juuɗe Almasiihu o teŋa ɗum e feŋirde. Holko woni sabaabu ɗum? Holko waɗi Annabi Daawuda windude wi'i, maa bonɓe njul juuɗe Almasiihu o e koyɗe muuɗum? Holko waɗi Almasiihu o maayde ndeen maayde muusnde? Holko waɗi Allah woppude yimɓe ɓee ina leeɓtira noon Almasiihu ceniiɗo mo oneli o? Haala Allah ka haalanii en sabaabu mum. Danndoowo o ina foti yarde mette muusɗe, maaya maayde muusnde, lomtoo en e kuugal Allah. Tawde njoɓdi bakkaat ko maayde e halkaare e jeyngol haa abada, Almasiihu o ina fonnoo yarde mette jeyngol ɗe kaanduɗen enen bakkodinooɓe ɓee. Allah e moƴƴere mum fodiino nelde danndoowo mo wondaani e bakkaat. Oon danndoowo yaranii yimɓe fof mette maayde. Ko hono noon Allah waawirta udditande bani Aadama en laawol yaafuya bakkatuuji e damal nguurndam ɗam gasata. Tawa haa jooni Allah heddii ko e peewal mum. Almasiihu o ardi e aduna ko ɓamande en kuugal Allah ngal kaanduɗen sabaabu nde bakkatuuji men. Ko maayde Almasiihu peewɗo o waɗata joomiraaɗo nanngirde peewɗo kala gonɗinɗo mo. Ko Annabi Daawuda windunoo ko faati e maayde Almasiihu o ko hunde hawninde batte hen hakkillaji mon. Duubi ujunnaje ko adi jibinede Almasihu o, Dawuda haalino no Almasihu o jogorno yardude mette e fengirde do yimbe be jogorno fengde dum do. Ko dum do podden andude e siftorde. Ko Rom en jogino aada fengde yimbe e fengirde. Mbara dumen. Kono e sahande Dawuda windatno dum e jaburande, laamu Rom wodano ni. Te hay goto alana fere wardude neddo pengol. Kono Allah wadi kabaru mayde Almasihu e fengirde e hakkille Dawuda. Mbele Dawuda ina winda dum e jabura. Ganden e wonde mayde Almasihu o e fengirde ko fere nde Allah wadi ha danda en e kugal bakatuji men. Gonga gondo e ndedo simore o ina laabi cer. Eden poti wattorde dum. Kono kabaru Allah o dey wana yimbe fof njabi dum. Ha hande ina wadi yimbe yiddube ko annabi Dawuda winduno e jabura ko faati e sadak Almasihu o. Ben yimbe mbiyata ko Allah jabata Almasihu o maye mayde wane non musde. E gonga yiddube mayde Almasihu o e fengirde ganda bindi annababe di wala fere nde Allah wadi mbele dandude bakko dinobe be. Bindi di kali dum do ko faati e mabbe di mbi hala fengirde ka ko bolle puyde do halkotobe be. Kono do men enen dandetebe be ko ka bawde Allah. Nden non enen holno mbawirten dadde kugal so tawi en palki sima dandore fondeni mawnude. Halpularen bi so gandal adatono tampere wodatano. Joni keloden kadi no mojji ko Dawuda winduno e annama mayde Almasihu o e dow fengirde. En naninde Almasihu o haali wi e heyma jomam holko wadi goppudami. Holko wadi ngodirdami ni. Yibe mi fof ngona e tondimi. Biinya, dimbina koye, biyondira. Tawde o resndi hore mako jomirado, den non, yo hakitmo, yo dandumo tawde o mojidimo. Sembam sayi, maji no ndiyam ndufadam. Gulde jiyam fof chierti. Berndam no kanyeri, tayi e hakunde terdam. Sembam yori no lalagal londi. Demgalam dakima e dakanyo am. Awopi kam e maide. Ngati dawari nana chatimi, dogol bonbe nana taharimi, no taktake, nyije mabe njuli judam e koedam. Mbodo ni lima jiam fof, kambe, abena putini migite, abendaremi, abena pecha chumcham, abena mbada forokam kuraji. Ko edi konguli Dawuda habratno e wonde, chagalnde yimbe be pengi Almasihu o e fengirde, ma tonj dum, binya dum, pecha chumchumum, mbada forokmum kuraji. Dum fof, ko non latori duubi ujunnaaje caggal nde Dawuda windi dum. Kedode ko winda e lingila ko faati e mayde Almasihu o. Bindi di mbi nde be pengimo be mbadi chumci makko kuraaji caggal dum be njodi don abe ndenamo. Wirtotonobe mo don be ina dimminatno koye ngona e yennude mo mbiya so tawi kaabi Allah jippu e fengirde he. Hono non ardibe yettinobe satak be e sariyankobe be e hohobe be fof nguni kanyum enne e ton demo ina mbiya. O dandi wolbe, kono o ronki dandudu hore mako. Mata wana ko lamdu Israila, yo jipu hankati e fengirde he ngongdi nenmo. Wana o resndi hore mako ko Allah, yo Allah hakir mo hankati tawde ina yidimo. Ngati o wii ko bi Allah. Ko hono non linjila holliri no halaji annabi Dawuda di timirno. E nani handakadi? No Dawuda halirno e wonde ma Almasihu o domdu. Tampa no fewi to bangal bandumum. E to bangal ruhumum e hakkillumum. Ko dum wadi Almasihu o wullude e aya gadane he wi. E he ma jomam. Holko wadi ngopudami. Holko wadi ngodirdami ni. Te sa witi e lingil ma yi no dum ko Dawuda winduno e jabura fof timmiri. Holko wadi Almasihu o wullude e dow fengirde he wi. Allam, Allam, holko wadi ngopudami. Sabu Allah ko cenido, te wawa hodude e bakar. Allah e hore mum wopi Almasihu o, yimbe pengidum e fengirde. Allah sirtinimo e hore mum, sabu Allah fawi e mako kugal bakotuji kala. Kodum wadi bindi di mbi, mo meda bako dindo o wati dum bakar ngam amen. Mbele e kabondiral amen e makongal, amen gonta pewal Allah. Kono jetode ngole ni Allah, ina wadi goddum ko annabi Dawuda habruno ko podden andude e simore sappo e jeegom de Dawud windino ko faati e almasiwu o wi a woppata fitandam to laakara a accata aadiyanke ma halko ma andinam laawol ngurndam ko hono noon Dawud habrirno no Allah annirino wurtinde dandowo o mbele kala gomɗinɗo ɗum ina waawa wondoyde e makko to Allah haa abada hono noon linjiile wi almasiwu o maayiri ko sababune bakkatuuji men e wonande bindi ɗi o ubbaama kadi o wurti e ñalawma tataɓiijo o e wonande bindi ɗi te Dawud windino wi caggal nde Allah wurtini almasiwu o e hakkunde maayɓe ma Allah safmo wiyamo yo jooɗo bange mum ñaamo haa ñande o ruttoto ngam ñaawde yimɓe aduna ɓe ko ɗum Dawud windi e jabuura e simore temedere e sappo nde o wi joomiraaɗo wi faade e joomam jooɗo ñaamam haa mi waɗa njaɓɓa e añɓe ma e gasirde simore nogas e ɗimmere nde Dawud wi leƴƴi aduna ɓurɗi woɗɗude ma ciftor joomiraaɗo kadi ma ndutto e mum leƴƴi dowlaaji ɗi fof ma cujju e yeeso makko ɓesngu maɓɓe ma rew joomiraaɗo yonta fof ma andinmo yonta garoowo pewal makko ma jaytane leƴƴi peeño yooji ɗi nganndine Allah dandi yimɓe mum ko e ngol konngol ndeɗo simore jabuura gasiri Allah dandi yimɓe mum holko almasiihu o fonno timminde o fonno ko timminde kala ko Allah fotanno Adama e Hawa ko faati e dandowo ponnoɗo arde dandude ɓe kamɓe e wudi maɓɓe e kuugal bakkat almasiihu o ina fonno timminde annama sadakeji kullon ɗi Allah yamirno bakkodinoɓe e jamanuuji gadiiɗi ɗi ko maayde almasiihu o dow feñirde woni sadak cakketiiɗo ko maayde makko timmini kadi annama njawdi juulde taske no njawdi maayannondi ɓi Ibrahima ni ko hono noon dandowo o ardi ngam maayande en enen fof ko ɗum waɗi ko adi almasiihu o ina maaya o haalino daande dow o wi fof timmi te Allah rokki finde timmugol sadak almasiihu o nde o wurtini ɗum e hakkunde maayɓe balɗe tati caggal maayde mum ko ɗum woni kabaru moƴƴo o almasiihu o maayani ko aan gonɗinmo ndaɗa ñaawoore Allah ɗum noon banndiraaɓe sen jejjiti ko ñannguɗen hannde ko fof haa heddi geɗel gootel yo taw ko ngelɗo hakke duuɓi ujunere ko adi jibineede almasiihu o annabi Dawud habrino wi ma bakko dinoɓe ɓe njul juuɗe almasiihu o e koyɗe mum fof te sen jejjiti sababu maayde muusnde nde almasiihu o maayi nde o maayani ko aan e miin e bakko dinowo fof mbele kala gonɗinɗomo ina waasa halkaade heɓa ngurndam haa abada almasiihu o jaɓi leɓteede hono noon o mawnini Allah te o holli en yidde makko almasiihu o wi mi rokkat wonkam ngam heɓtudeki hay gooto heɓtata wonkam ko sagam dokkiranmiki mboɗo waawi rokkudeki kadi mboɗo waawi heɓtudeki ko ɗum baabam yamirimi yomi wat banndiraaɓe heɗiiɓe mbele oɗon yetta Allah sabu dandoore mum o neli almasiihu o mbele ina danda en e bakkatuuji men ko ɗum bindi ɗi kaali nde ɗi mbi almasiihu one kay yarani on mette o ɓami bakkatuuji men e ɓanndu makko e dow leggal he mbele to bange bakkatuuji eɗen maaya nguuren to bange peewal kanko mo gaañanɗe mum cellini on o sabu almasiihu o e hoore mum maayi gootol ngam bakkatuuji mbele artirde on e Allah kanko peewɗo ngam ooñiiɓe o on baraaɗo sababunde toñangeeji men wurtina mbele eɗen nanngire feewɓe mbele kala gonɗinɗo ɗum ina waasa halkaade heɓa nguurndam haa abada banndiraaɓe yo Allah laɓɓinan on ko njannguɗen hannde ko fof amin njetta on sabu keɗogol mon e yewtere men aroore so Allah jaɓi ma en jokku e binndi annabaaɓe ɗi haa naaten e taariki ɓi Dawuda manam annabi Suleymaani yo moƴƴere Allah won e mon te miccoɗon no moƴƴi e haalaaji almasiihu ɗi Dawuda winduno e jabuura nde o wi ɓe njuli juuɗam e koyɗam